vizuri kuona mimi nakupenda. Nilikuthamini na leo tupenzi kulienzi. Na leo siamini kama umesaliti mpenzi. Kumbuka nilikukuta kijijini Sitimbi. Umebeba mahindi na furushi la magimbi. Huku silinishia mithili ya mto maji. Nafsi nayo ikakiri kwamba kweli nakuhitaji.
Kigoli mwenye umbo kama mdoli.
Wala sikutaraji ungepiga na misto.
Sema
nilifurahi kuweza kukufahamu.
Na nikakuahidi subiri zangu salamu.
Kwa kuwa nilikwenda
kumtembelea bibi.
Yote yaliyojiri
kumweleza libidi.
Wote walishangaa kusikia nataka mchumba. Kwani vijana wengi wa mjini
tuone
wakaweka kikao niweze kutoa posa. Niliapa kujua iwapo ningekukosa. Wali nikabidhi nirudi nawe mjini na nikakusisitiza
mjini kuwa makini.
Kasi yangu nilikupa uvituze mpeza. Na sasa jiji zikakuchanganya. Mapenzi hukasaliti na unolikana. Dunia ikimiandama. Kuwa nawe tena itawezekana mpenzi. Shampata metumependana.
Namsokoto.
Hey,
pana mimi nikuja na papa.
Mashallah. Leta watoto.
Wanyonyonga kazi.
Semana!
Nyumbani mimi nimechoka mavitu ya baba.
Nataka furuba
furuba. Nipate ndogo ndogo bali.
Wawe 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 sema.
Kama kuna nyama choma fire.
Mapocho.
Mapocho
pocho pocho.
Akigumba kwenye kona.
Sema.
Kama pombe kulia usho.
Wawe. Wawe. Che, wawe. Hello, wawe. Hello. Tuone, tuone. Seba.
Maritini, kadina. Anataka pisi kama wema. Japo kitu kama mkono mkono. Hata kwenye giza no kulema. Mama mama jishikirie. Nabadiriki ya kilimani. Oh mama mama nitirie. Nyama tando na ukokoni. Kama kuna nyama chono fire. Mapocho pocho pocho. Akigumba kwenye kona waya. Yuma kwambe.
Wawe.
Ushoko wawe. 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 Wawe.
Akademi kazuri joka kofero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo siyezi mendata kapedo. Demi nikafupika napenda magendo. Ngoma nikaliuliza makurutu kangangi. Meba kishangwe kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nande remo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nande remo.
Shereni meja tumekujadi na tambla. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama geda.
Sick.
Kingfisher na picha shanza pick.
Hey.
Snap snap sana deku jip.
Akakadem.
Yeah yeah.
Sema akakadem kazuri choka. Sema kisham sham tina kibam. Hello.
Shuka na ngeo siyezi mendata kapedo. Dem nikafupika napenda magendo. Ngoma nikaliuliza makurutu kangangi. Mebakisha ngwe kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele nande remo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham.
Siku gani? Siku ya kwanza.
Siku ya kwanza uliponitokea. Nilishindwa hata kujizuia. Karibu nawe nikakupitia. Haya nguvu nikakutolea.
Unamjua DJ Facebook wewe.
Viungo vyote vilinilegea. Pale nawe uliponitikia. Maungo yote yakasisimka. Nimeshakupenda. Nimekuzimia. Sijiwezi tena. Hata kusogea.
Suge, suge, we cheza na me. Kutazama me upata raha. Suza me pembe ni jiwa yo mame. Suza me pembe ni jiwa yo mame. Suge, suge, we cheza na me. Kutazama me upata raha. Suza me pembe.
Yani, oh no 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 no, nipe vino no.
Bila vimbo naelewa somo,
tamu bila kikomo. Tuone. Na 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 na. Bila kikomo unajicha piskari kiuno kigumu kama tile ya trekta. Kata tuone. Tuone. Himigona. Walete, walete, walete. Walete.
Kata, kata, kata. Kama ata chini
mpaka chini.
Kata.
Nyonga mpaka chini.
Kama ata chini.
Kata, kata.
Kama ata chini.
Hey, mpaka chini.
Kama ata chini.
Kata, kata.
Kama ata chini.
Down low.
Kama ata chini. Kama tia chini. 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 Kama ata chini. Kama tia chini.
I'm gonna call you Lola. I'm going to be your Coco. Na gari alivai kuna toyo. Na tukichoka da twende moro. Usinipe gonjwa la moyo. Cause you them girls that love you. You die, you die, you feel. You know you're rocking with the best man. And
bam 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 bam. Whoa! What's up, girl? Watch a girl, hey. It's a money. Badang diggy diggy diggy. TikTok, 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 TikTok,
TikTok,
hey,
TikTok like it upon the TikTok, TikTok, TikTok like it upon the one man alone at the private beach.
TikTok, 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 TikTok,
TikTok, TikTok, TikTok,
penda fresho kanichukia bora unikwepe utakuwa umenisaidia najua mengi umeshisikia na uongo pia ila stari save nachotaka nikisikia ukisema
sema sema
yeah
hello
sema let's go turn it, turn it. Yeah yeah yeah
nikisema mama mami na unajibu
nzuri asubuhi kumekucha ndo nakumbuka kwamba leo na shoso kitanuka baby naye kacharuka kakuta text ama demo anataka kuibuka home kikanuka so nisishinde kusolve nakumbuka tu kusema I'm sorry nikamvuta njo hapo na bukta so kutoka nje kan meshikwa ugoni watu hey. Ah no mkweli let's go turn it.
Tunaruka majoka huko. Viuno vimefungwa mota hivyo. Siku chafua na boxa huko. Mjomba katangaza doa huko.
Mama yangu.
Mama.
Mama yangu. Mama yangu. Gusa ae. Apo gusa unase. Gusa unase. Apo gusa unase. Gusa nisha. Gusa unase. Let's go.
Leo hiyo.
Hey.
Body get to fire.
Where? Deep for touchy. Let's go. Chibon, chibon.
Busa. 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 Take five now, five now, five now. Busa Nisha. Busa Nisha.
Una mjua DJ Facebook.
Busa Nisha. Busa Nisha. Banya na pa.
DJ Facebook 255. 255.
Busa Nisha.
Mama we
mabari ya toka buza tulifika waweke fence tunarukaga ukuta
anicho for sure
geta mifupa
sema ni
mifupa
samtu mavi wanashikaga huku
bia tatu na bada
utaji ucha
kama ulipinga basi leo
sema sema hey
mifupa
wacho naruka majoka huko viuno vimefungwa moja hivyo siku tafua na ako
hey katangaza doa huko
Mama ae, ae, gusa ae, apo gusa unase, gusa unase, vende gusa unase, gusa unase.
Gusa nisha, bazi na chanya, gusa nisha, banya na paka, gusa nisha, nyama kwa nyama, gusa nisha.
Mama ae,
bonoka nataka kufa. Bonoka sijielewi. Bonoka nataka kufa. Bonoka sijielewi.
Tikisa tikisa. Tikisa tikisa. Tikisa tikisa.
Bap 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 bap. E bwana tikisa tuone. One, two, let's go!
Chikisa, chikisa. Chikisa, chikisa. Chikisa, chikisa. Chikisa, chikisa.
Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijielewi. Bonoka, nataka kufa. Bonoka, sijielewi.
Chikisa, chikisa. Chikisa, chikisa.
That you savvy. Chikisa, chikisa. Sijielewi. Nipe kubwa nipe na ndogogo. Changamuka usiwe gogogo. Zikipanda na kuwa mbogogo. Sika we kuzu wazo gogo Aminata, ah, ah Inavyonata, ah, ah Inanikata, ah, ah Kusiri mwage mwage wana gage Mwana kaka chaka kufa
Facebook 255
Kuchongoza kidogo changu Kinanitosheleza Kipi ulikosa We mchumba ulipata Janyabu leo unaniacha Eti unasema unabasha wako Kudade kina kupenda wewe na uyo Aya tuende mikono, 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 mikono juu Mikono juu, mikono juu Aya tuende kidole juu, kido Kidole juu, kido Kidole juu, kido Kidole juu, kido Eji nakupenda Eji si unapenda Ati tuende nakupenda Aya tuende mikono juu, mikono juu, mikono juu Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, wote 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 mikono juu, ati nakupenda. Eti si unapenda. Sema, Yesu nipeleke kule kwa baba. Tukaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa milango ya dha oh 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 niko mbinguni kweli ndani mwa Yesu kuna la ajabu isiyo na mwisho Kweli kama mbinguni Hey! 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 Ibwana sikiliza yapa Sikiliza yapa Uwenda kitwa chako oh, Kimekuwa mifupa Ukinywa pombe kali Wewe ya ulewi Kwa jina la Yesu Nakichabilia Ukigusa savana, wewe unalewa, sema mifupa mikavu, na itabilie, kwa jina la Yesu, ipate uhai, sema mifupa mikavu, na itabilie, kwa jina la Yesu, ipate uhai, uenda kichwa chako, kimekuwa mifupa, ukinywa pombe kali, Wewe ya ulewi Kwa jina la Yesu Nakitabilia Ukigusa savana Wewe unalewa Sema mifupa mikavu Naitabilie Kwa jina la Yesu Ipate uhai Chuone Chuone Hakuna nyama kama kiti moto Hakuna nyama kama kiti moto ina nguvu Sema Hakuna nyama kama kiti moto ina nguvu eh eh. Here we go now. Hakuna nyama kama kiti moto. Chuende, 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 chuende. Sikia hapo. Here we go now. Na kuombea exi wangu uishi siku nyingi, ili navyopata mwingine ujione kwa macho, kunogesha penzi letu, usifute namba yangu, kunogesha penzi letu, nami sifuti namba yako. Chode, sema. Na kuombea exi wangu uishi siku nyingi, ili navyopata mwingine ujione kwa macho, kunogesha penzi letu, nisifuti namba yako, kunogesha penzi letu, nawe usifute namba yangu. Chude, chude, chude. Sema. Oh, sivunje ahadi ulioniahidi mama. Oya mama, mimi ni bado mvulana, tena bado sijamaliza masomo, nifanye nini kukuacha kama zamani? Hello. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, nyosha mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, nyosha mikono juu. Ibwana, kama unapenda vibe la DJ Facebook, toa simu yako, washa tochi, weka juu. Toa simu yako, washa tochi, weka juu. Washa tochi, 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 washa tochi. Nikisema mama amina unajibu, eti mama amina unajibu. Nikisema mama amina unajibu, mama amina kwa DJ, mama amina kwa DJ, mama amina kwa DJ. Chode, 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 chode. Sema. Usinibane kichwa, kichwa, kichwa ni malololo. Uyo mtoto toto kaucha, toto kaucha, toto kaucha, toto kaucha kam, toto kaucha, toto kaucha, toto kaucha, toto kaucha kam, toto kaucha, toto kaucha, toto kaucha. Dokta ni cheki homa ama UTI, nipime damu.
DutchMsafi.com.
Seba, kidem changu kilokole kikilewa kinaubi. We nasema kidem changu kilokole kikilewa kinaubi.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.